des papes en courbe chose. I'm back on my business. Kwa poshia vichwa vya chuka. Si unajubwa. Oh, oh, this. Unaitwa nani? Unatoka papi?
Moshi.
Boleza kipazani, yeah. Bweni nani?
Milioni mingi umtaa, unaweza ukasikia pama rakibao ni kanambo. Utasikia shwa, ofisi zikivutwa. Utaishiwa rapi gama jugu vuvuka. Sombe kija daga mjombo utasikia chwa. Buvungu pra pra, tunaingiza mivungi piti. Chafya, sino raisi na chavumbi. Atu kama tiki, ngumu kuteka kazi. Hata iweje mtu shiki, mkoks nafika kati. Rau kalmani, pasua na da sweet. KSMC na supply na Moze Rama na Big. Kitaa changu karibu, kitaa changu kukawaida kuharibu machizi vichaa tangu. Kazi na pigwa toka presda magu. Madem nao wamepinda sema chache ndo machangu. Sio mbali kisha fika kesa umekaribia mani. Ushirika wane
ema. Unaitwa nani?
Pantera.
Unatoka papi?
Chinereli.
Boleza kipazani, oh, bweni, yeah. Nani?
2020 dollar ndo mwaka wahadi kwa mjuku wa Muhammadi. Smart can me school bava leo Harvardi. In front of Goliath na stand kama David. Ya tutaele one until justice is saved. Mini mtaftaji kila siku ni chonjaro. Nisha kuswa na jembi vima juzi ngaru naru. Na bado na parangana. General kama JCB ni kufulu lelana. Umesha waikuona moshu na rudi chini. Amale ukipaza kimekutana na mwinduru. Everything is everything ya kuna kitu piru. Still me, still gangsta, still neko humble. Panther Leo the mercenary. Fanyi kazi kanisa tena na itaji papri. Unataka kazi na minjo to sign papri. Kwenye kidochi na kipinchi mekosikana papri.
Unaitwa nani?
Nadrina.
Natoka papi?
Arusha.
Boleza kipazani, bweni nane.
Mini Nadrina from Arusha A-Town. Toka Texas, sombetini maskani. Ukipata kidogo unasemwa mtaani. Chuki za maendeleo, ndo style gani? Shoutout baba mkubwa, aka Chaba. Michano mikubwa vina sipotei mama. Nalenga michongo, sikosei Shaba. Dream girl on the way, si ending drama, huh? Siji proud na elewa ni baraka. Pumzi ni ushindi bila hata mamlaka. Pesa ndo mtumba na mtaka. Mungu paka chuga na msaka. Sema ni mtata. Mluga luga hauwezi kunikuta. Niteke jabali ngumu imbata kwa ukuta. Mina vonata, mkia wanafiata. Na meta meta kama kweni kwenye crown, ha? Huh?
Unaitwa nani?
No, mime, Dani gang.
Boleza kipazani, bweni nane.
Natokia udani, mtani, kwetu vitani. Prugushani, wazi ishwa na tuperemba na gun. Magon style gun. Wazwa kusoma gepu kwa natusomea ramani. Natokia mta, kita, tuna ramani. Atuna huru wakuka, maskani, atuna amani. Mara cruiser la kigiani, utazani cruiser la olami. Kumbe cruiser la wababa, ndani wamebeba gani. Mtani kwetu so, watu wanauza raw. Na kama una bisha kifika usiku njoo. Metuvalia kibisho na tuimbia yeye yo. Tani kwetu bro, watu wanahishi adiko. Kwa fasi kituwa polisi, kwetu salamu ni tusi. Tani kwetu sisi tofoti na msa kulisi. Tunaishi kwa love, show love, wakuna pisi. Lafunjwa tambavu na ununuliwa tajwisi. Tani kwetu so.
Unaitwa nani? Unatoka papi?
Take your clan.
Boleza kipazani, bweni nane.
This is how we do, talk way back. All eyes on me kama Tupac. Usilete nasi drama kama vile nasi. If you feel tembeza wara usiwe magu mash. Napotoka napajua na representi asiri. Wene ya mwima hudi mina bang siyo siri. Simza maeta sipokei kija siro. Mbe madogo waga minafanya big deal. Amwe G-O-A-T kwenye rap game. Teach them kwa fasi mpaka nona shame. Mimu huni, that's why spagawi na fame. Legendary kitambo na kimbiza hii game. Maneno neno kando leta business to cream. Tunakimbiza ngambo chugia mpaka ESM. Nyima panya wakumfunga paka kengele. Bado mnahanya taronane sound inasikika mtani.
Unaitwa nani?
Tanya.
Unatoka papi?
Kaskazin.
Boleza kipazani, bweni nane.
I came from Moshi, dreams in my eyes. Orphanage days, my spirit still rise. For my first rhyme in church where I sound. Praise to pain where my voice was found. They call me Esther, but Tanya was born. Out of struggle, the queen of the storm. Mic in my hand, faith in my chest. Bagamoyo told me how to give it my best. The super days where the vision go clear. Music and I started shifting my gears. I packed my bag, took a ride to Arusha. Chasing dreams, every line is a future. No family ties, but my soul go crew. Every beat that drop is a truth I grew. From the ashes I'm rising, no fear, no shame. Tanya name, now remember the flame.
Unaitwa nani?
Bad shots.
Toka papi?
Bau nani?
Boleza kipazani, bweni nani?
Mimi Sato. Na represent da, na
Aripesema braza kajaba Mateka manyoka amepagawa na isilaza Sikia ili tangazo kama bugi na tangaza Sato le kamanda backshot na kipaza wanawaza Akisikezi sauti na maslemi ya sagitusi Tunavorani ka virusi udani kengi matusi Kwenye hip hop really Hip hop wa kiswahili wa swahili Waridia watu fili wanatamani kutukili Kisa tumwazidi kiakili Maningia tunambili kwenye kusaka do Utulete utanigia tutakupora roo Kwenye hip hop ya kiadikos tumezamu Wanapagaya wana flow wakati michalia pama Ezi nasukuma kwama wanama Wakuja wakaondoka saivi mambo embadilika Paka nesto kaoko
Unaitwa nani? Unatoka wapi?
Ola city
Poleza kipazani kweni nani?
Napotoka chaka na tauni nakuja mchaka mchaka Sijuu hali gani la nimekuta chapa chapa What say? Zauzi na shara ya mashaka Tusanda yama yama monster na gonga chata Real definition ya street napotoka So kwetu tu pia kwenye game na boy own up Vile lishe zoom na ndipo na boy slow down na load bounce Na enda kwenye levels ya my brothers Mambo shindele jwa hii kichwa ni marota Knowledge skills kama njota unachota unabonya Kiu ya my stressy unapona so na hiki ni kile ambacho nye mlimis kukisikia kwa mangoma Goma ni my content wengi shoti skills so talented juu ya content
Unaitwa nani?
Silas
Toka papi
Mbaudani
Poleza kipazani bweni nani?
Na wanagu kama pota pande izi tunasaka do Wanauliza wa machizi ni wangale lo Hapani bizi shakuteli toka bifo Nduanza madafu watu tunasaka money mo Leta pesa leta mission kupe info Watu tunakesha kwenye mission za magendo Wanaelewa hindo rap hap nembo Kila nikitimba na wakalisha matembo Niko straight nikifall about my shit Nikas wana talk mini chuma Wani plastic Wana hit Hile baro ni masnicha Wawezi fit Kwenye easy pizza Ma black shit Yeah Baro ni no wrong Kwenye money Ha Hapo kwenye pesa Tu so money Woo Mino fat money Si ungane Woo Utakuwa nani Cause me no number one
Unaitwa nani
Biro
Toka papi
Galimi
Poleza kipazani Bweni nani
Yoni mimi kurofi Kutoka ngalimi Nafanya musiki Ni kamari siki Tafuta baati Kumbiki manoti Na shika shilingi Si section gingi Nili anzaka chule msingi Usoma moja na wingi Kama ni kete Apa ni kingi kama kidogo hapa ni nyingi ni kiwa ndana game kama na sipende kufili madem libu ni kweli ni sumu nta wabana umu umu saki kila sehemu ntaji kuta mabre emu wacheni utani utani jamani kutoka fulani kasama tunundi pilika pilika sabibi rebeka katika kupita kataka kabata kachinja kakipa kukotoka pika karudi rebeka kutoka kuchure jikoni bandika kababu kunyata sukoji kupita karuka ukuta kutubu kakutoka pigo mambata nipaka kada zendo mana kababu kunyata usita nafanya na kazi dipate makazi kidogo mandezi kutoka zoezi Kwezi, izi baraka ni za mwenyezi ya mniwezi Yeah
Unaitwa nani?
Udani
Toka papi
Mbaudani
Poleza kipazani bweni nane
Wana nitambua bila kujitambulisha Na represent hip hop do kitu na manisha Mziki ni mapinduzi tunaongelea maisha Natokea udani la na wakilisha arusha Tana otoka bila dono pigi diko Ujachangia chere upati kadi ya mwaliko Maza keka wame mtoto anapigwa na mwiko Jeka kire watu wa warembi mwandiko Peace and love ndoto rati ya mta Usieleta mabafu huku kwetu utaka Tuko na chaba kaka unakata Kwenye freestyle wana twitter mavicha chekera Huku wakuna netu pinga Ulisi angara usongele soko mdinga Waki alitekwa nyara kisa alisho mido finger Udani gang army kama kambi ni mafinga
Unaitwa nani?
Shugia
Toka papi
Tejo clan
Poleza kipazani bweni nane
Ukifani chwa kidogo wananuna Kikwena umengara roo zao zina umo Natamani we kicha kicha kichua mna Kwa ondofu ra na ra ukiwa uno na fry we mnyonge pindi ukiwa ona Uwalilia mashida masimbi za madona Dele uwe chini na kamu uspade jo Uwapigia magoti na uwashike migo Usujidia majonti na kuwaita wako Na bando tawasikia waki kongelea to Binadamu bano kumwachia mungu tu Akia mungu na mengi kwa limwengu siku zote ni majungu Ata wakiloga funja chungu Bili kwenye moja tutaskoki mochungu Hakuna cha kungoja riziki ni kwa mafungu Tako makisoja style ya mtu